Lumeca,
Lumeca, Lumeca.
Kwani kafanya blomek?
Apo nguswa.
Kinyamogila.
Namesi kuulizwa, nimelalaje? Au, nimeshindaje? Japo tesimesi, nitumwe. Ikifika usiku, nambiwe, baby good night.
Baby wangu, where are you? Where are you? You are. Benzi wangu, where are you? Where are you? You are.
Baby wangu, where are you? Where are you?
Pata wa kwangu, lini takuwa na wangu? Macho yangu yamejawa simanzi, moyo wangu umejawa mbu.